My corazón, my corazón. Come to me, baby, come sing to tell. Pass the microphone, don't forget, baby. Na misi sula yako, hasa cheko lako, jinsu livyo cute. Ambia zazi wako, nisha kuwa wako, takata tatiketi. Hata ikiwa kwa majini, au juu walizini. Acha wafitini, eti chino wanini. Mana moja ikai, bilia ikai, tatwa infai. Oh my god, nikupeleke Mumbai, shopping Dubai, sinone misifai. Kaya yeah. Body,
as you know.
Slicer.